Maria, Jehovah won Oganda, Oganda mohero jite. Gima ni mano musiko, emo miyo aheri, apagi gichunya duto. Aero cha kinges nandalo, kaka ninge sasakia, Jehovah won Oganda, Oganda mohero jite. Gima ni mano musiko, emo miyo aheri, apagi gichunya duto.
Ropa kujadulu maratari
Dunge koso lwedo omiyo Dengo nyore managi lewe
Wancho dadada na dunge Tichwe yu wagi kido mariji wan Emo miyo kano paro Ni pado rumo wanko kadwa ropa kujaware
Simbo na mar dhahabu okana Abiro yudo chenglo choma no singo singo